Mohammed limay dunduni
borom Canada
limay dunduni
borom Canada ci de borom
bëgg bu fess
doxon
limay dunduni
Mohammed borom Canada.